Yeah. For the hottest R&B instrumentals, you gotta holler at Robin Wesley Productions.
Say no to hate speech when your social media Hakuna tribe special or inferior. We equal one blood with common dreams. There's no other Kenya. Let's keep peace within our boundaries.
Robin Wesley.
Tusitumike kama vyombo vya kumwaga damu. Tungane pamoja, tulete tabasamu. Tuwe na amani, upendo. Wa Kenya tuwe pamoja. Tusitengane, tuliane. Ndio nchi yetu iwe bora. Tuwe na amani, upendo. Wa Kenya tuwe pamoja. Tusitengane, tuliane. Ndio nchi yetu
wakati wa kura tuatangaza tu amani. Amani amani, siku zote tu zamani. Maisha gani, unataka nishimie? Na inchi gani, unataka niamie? Na inchi iyo, unataka nishizi? Na vitu kama izi ndazipata zi. Gani managu, ndizi na waru. Kenya ni tamu tukubajana isi. Na izo fikra mbaya cheza chini ya mati. Amani aje.
Be a beast, not in peace, not in lie. We need in peace, not in gain. We need in peace, hakuna kora. We need in our country, peace, nimbel. Love and thought in peace, to work together. Even any day to sit in gane, fought in peace.
When I look at you, inabidi ni kupende kabrada. Ni amani tu. Tusije tukawana mapanga. Moyo wangu usije ukachukia mwingine. Mboni zangu nisije kamwaga ya machozi.
Tuwe na amani, upendo. Wa Kenya tuwe pamoja. Tusitengane, tuliane. Ndio nchi yetu iwe bora. Tuwe na amani, wa Kenya tuwe pamoja. Tengane, tuliane. Ndio nchi yetu iwe bora.
Nilikupenda toka jana mpaka juzi. Ona kesho ni kukimbize. Nilikupenda toka jana mpaka juzi. Ona kesho mimi ni kuumize. Naitangaza amani, naitangaza amani. Naitangaza amani, naitangaza amani.
Amani, upendo na umoja. Sisi sote tu wa Kenya. Tupendane, tusitengane, tuwe pamoja. Kenya, tuwe pamoja.
Kalimani tena napenda amani. Vita ni stress. Mangumi kwa matenge. Visu kwa mapanga. Mikuki kwa mishare. Ona tukigane. Ona tukimbishane. Tuwe tukimoja. Tujenge inji yetu.
Kenya is mine. Kenya is yours. Kenya is ours. Let this win your peace. And not in pieces. On the ashes.
We belong together. Toka pande zote and every day. Naona tuna grow. Na shukuru Maulana kutuleta pamoja. Mazingira ya futia. Walomo kupendana. Hakuna tabaka. Tajiri maskini. Wote twafahana.
Tuwe na amani.